love you. Baby, let me love you. Love you. Love you. Love you. Baby, let me love you. Love you. Love you. Love you. Baby, let me love you. Uthando lwakho lyandilisa. Uthando lwakho lyandilisa. Inhliziyo yami iyacibhisa. Vusa amathole. Iyacibhisa. Vusa amathole. Iyacibhisa. Vusa amathole. Uthando lwakho lyandilisa. Uthando lwakho lyandilisa. Inhliziyo yami iyacibhisa. Tell him, Lee,